sala Mungu amkapiga pala panda wote wamjue Yesu mponyaji peleka ujumbe kaitangaze injili wajulishe wote habari ya Yesu kali sala Mungu amkapiga pala panda wote wamjue Yesu mponyaji.
Wote wamjue Yesu mponyaji.